Eyeyi tunulira ndabe munda ochimanya ninebi wundu mundanze bijalwa kubera kwe omwagalo mulunji nga wefude yi omutima ngu kuwate na yate mukwano laba yonta day muchiziki zeno jonta day jinkabite laba yonswa day neka fisika fokono nye tochamenya laba yonyize yi nebile tobya ngobyo nonye bien alotanga na nina we baby wali kulaba bulabi mukwano tunuliza kumunye tebyali byamazika mukusoka twesubiza nga sanyufe wali kulaba bulabi mukwano tunuliza kumunye tebyali byamazika mukusoka twesubiza nga sanyufe ntani kwayo mukwano weringa nsulo twatani katwerera mukwano katiraba yonne wala esanyu lye twafuna wakikati amaziga gonna byanze jukira ffe gye twayita n'ebimunze bye wansuubiza akagundo kwe twayita nga tetwagala yataba twepasa katweyitira ku mabbali nga nkwewala nze okukwefasa baby look at me baby look at me baby aya oh hey yeah hey yeah wali kulaba bulabi mukwano tunuliza kumunye tebyali byamazika mukusoka twesuubiza nga sanyufe wali kulaba bulabi mukwano tunuliza kumunye tebyali byamazika mukusoka twesuubiza nga sanyufe zino sitalo nga zirimu sometimes in April tochusankala omuzungu wange sigala kumpala sirina gomalala abo babi batya nno byenkola baby sirina gomalala baby yeah. Baby no 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 chocolate magara omulunjo wange yatenda babanji mukubo omutima gwasimba nkwetiya eye eye omuzungu wange mabebe wali kulaba bulabi mukwano tunuliza kumunye tebyali byamazika mukusoka twesuubiza nga sanyufe wali kulaba bulabi mukwano tunuliza kumunye tebyali byamazika mukusoka twesuubiza nga sanyufe wali Just steady on a lot, the love and love, but too late, yeah.